Kitu cha kwanza ambacho kilikuja kwenye akili yangu
was when I was told to teach about the heart issues.
Ilikuwa ni pale ambapo niliambiwa nifundishe masuala ya moyo.
Number one, there is a heart.
Namba moja kuna moyo.
And then there are issues concerning that, this heart.
Alafu kuna masuala yanayohusu huo moyo wenyewe.
So what is this animal called heart?
Kwa hiki ni kitu gani ambacho kinaitwa moyo sasa?
What does it mean?
Inamaanisha nini?
Can I start with you hearing from you? What do you understand by the heart?
Naomba nianze kuwauliza nyie. Nyinyi ukisikia neno moyo huwa mnaelewa nini wapendwa?
What is heart?
Moyo ni nini?
And you heard papa say.
Na ulimsikia baba akisema.
We'll be covering speaking for God.
We?
Speaking for God.
Tutazungumzia pia swala la kuzungumza kwa ajili ya Mungu.
And then breaking the spirit of poverty.
Alafu kuvunja roho ya umasikini.
And how to operate in the supernatural.
Na namna ya kuhudumu katika nguvu ya kipekee ya asili ya Mungu.
And he said.
Na akasema.
We cannot do all this, the other three.
Na hatuwezi kufanya mambo yote matatu.
If we don't deal with the heart.
Kama hatushuliki na moyo.
Once our heart is right.
Kama pale ambapo moyo wetu uko sahihi.
Then we can speak for God.
Sasa tunatukazungumza kwa ajili ya Mungu.
Then we can break the spirit of poverty.
Hapo tunatukavunja roho ya umasikini.
For let me give an example.
Ngoja niwape mfano.
A teacher might be teaching.
Mwalimu anaweza kuwa anafundisha.
And according to your scale.
Na kulingana na viwango vyake alivyoviweka,
you may find maybe he or she is down according to your scale.
Labda viwango vyake viko chini kwa mujibu wa viwango vyako wewe.
Let me take an example of poverty.
Ngoja nitoe mfano wa umasikini kwa mfano.
It might sound to you it is low to what it's been transpired.
Unaweza kuona ni cha chini ambacho kimeshirikishwa.
But the truth of the matter is.
Lakini ukweli wa mambo ni kwamba.
You are the victim of the poverty.
Wewe mwenyewe ni muathiriwa wa umasikini.
Despite to your knowledge.
Ni kwa sababu licha ya maarifa ulionayo lakini wewe mwenyewe ni muathiriwa wa umasikini.
Where is the problem?
Tatizo ni nini hapo?
The heart.
Moyo.
Thinking you know.
Shukuru kama mnafahamu.
While you don't know.
Unafikiri kama unafahamu wakati hujui.
And you don't know that you don't know.
Na hujui kwamba hujui.
So, let me hear from you. What is the heart?
Sasa ngoja nisikie kutoka kwenu. Moyo ni nini? Moyo ni nini?
Anyone?
Yoyote, moyo ni nini?
You can volunteer.
Yoyote anaweza kujitolea. Moyo ni nini? Moyo, sukuma damu. Moyo ni nini?
Oh, you have started praying for me.
Au mmeshaanza kumuombea mwalimu. Haya, moyo ni nini?
Papa said this is the session normally is a death session.
Baba alisema hapa hiki ndio kipindi cha kifo.
So I don't know where I'm here to conduct a burial service.
Sasa mimi si kama labda hapa ndio tuko msibani kifo ndio tayari.
Kwamba naendesha ibada mazishi.
Tunaendesha ibada ya mazishi hapa sasa. Haya, moyo ni nini jamani?
Okay.
My life.
Your life.
She says my life.
According to her it is her life.
Mwingine moyo ni nini?
Reliever.
Reliever? Moyo ni nini?
Kiungo kwenye mwili.
It's a body organ that supports life of a living organism.
One said the heart is my life.
Yeah.
The other one says an organ
mungine
which supports my life.
Moyo ni maisha, ni maisha. Mwingine akasema moyo ni kiungo ambacho kinasaidia uhai. Karibu.
Yohana.
Akili, hisia, he says heart is brain, emotions.
Not brain. Okay. Mind.
Mind, okay, yeah, mind. Mind, he says it's mind, emotions, na nini? Usema akili hisia na?
Utash, the will.
Na, and the will.
Mm-hmm. Mm.
That's what he says.
So what is normally in the mind?
Mara nyingi kilichoko kwenye akili
nini? What does the mind stand for?
Akili inasimama kwa ajili gani?
Or in other words, what's the function of the mind?
Au kwa maana nyingine, nini kazi ya akili? Kazi ya akili ni kufikiri, anasema.
Aha, it's to think.
To think.
Another one?
Another one, mwingine, kazi ya akili ni nini? To interpret. He says to interpret.
Kitu gani?
Sawa.
Mwingine.
Another one, decision making.
Hiyo sio kazi ya akili. Hicho chosema ni kweli, lakini sio kazi ya akili.
Okay, ni kazi ya kitu.
Iko idara nyingine.
That's not the work of mind. decision making is another good role, but it's something else.
It's in another,
role.
In another department.
It's in another department. Meditating, he's saying meditating.
Okay.
Yes, kemto anasema kupenda. Kupenda sio kwa kazi ya moyo.
Inatosha, twende kwenye kazi ya utashi.
Let's go to will. Eh? It's a place where options, choice and options are being made.
Mwingine?
Kule nyuma, mwingine, kusukuma damu sio kazi ya moyo. Sawa.
Okay, na kwa upande wa hisia?
Emotions, how about emotions?
Okay.
Sawa.
Kama moyo ni akili, ni utashi, ni hisia.
If the heart is mind, is mind, emotions, and what?
Will. Kwa hiyo
tunaposema
kwamba tunaenda kuzungumzia habari zihusuzo moyo.
So when you are going to talk about the issues concerning heart,
maana yake tunamaanisha kwamba tunaenda kuzungumza kwa habari ya mawazo yetu, namna gani tunavyowaza.
So means you are going to discuss about how we think, the process of thinking.
Namna gani tunatafsiri kile ambacho tunakiwaza.
And how we interpret what we think.
Na mawazo yanatoka wapi?
And where do this thinking come from?
Kwa sababu kuna vyanzo vya mawazo.
So, because there are sources for thinking.
Na asubuhi ya leo tumefundishwa kwa habari ya kusikia Mungu.
And this morning we heard about listening to God.
Lakini kuna uwezekano wa kusikia kwingine pia.
But there's a possibility that you hear from somewhere else.
Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya kushughulika na mambo ya husuyo moyo.
So when you talk about issues concerning heart,
ni pamoja na mawazo tulio nayo, chanzo cha hayo mawazo kinatoka wapi.
It's all about the thinking and the sources of thinking.
Tumeambiwa asubuhi kwamba chanzo kimoja ni cha kukufanya utii kile unachokisikia.
This morning we are told one of the sources is obeying what you are hearing.
Na hiyo ni kutoka kwa Mungu.
And that is from God.
Inakujengea tabia ya utii.
It builds the character of obedience.
Lakini ukisikia upande mwingine.
But when you hear from another side,
upande wa adui,
the side of the enemy,
maana yake itakufanya uwe muasi.
That means it will make you a rebel.
Disobedient. Kwa hiyo ni vizuri kuwa makini na chanzo cha mawazo uyawazayo.
So it's very important to be very careful with the source of your thinking.
Na ukishawaza,
so and after you have thought,
na kutafakari,
and meditated,
na sijui ni kunyambua, sijui ni kufanyaje,
and analyze, yeah, maybe
kwa Kiingereza ni kuanalyze,
na kuchambua, analyze,
ukishachambua, ndipo unapoweza either kuchagua kipi ufanye.
It's where you can choose what to do.
Na ni nini ama maamuzi yapi unachukua.
And what decisions are you going to take?
Ukisha maliza hilo.
When you are done with that,
hapo ndipo hisia zinafanya kazi yake.
That's where the emotions take place.
Kwa sababu hisia kazi zake ni kukusukuma kutekeleza kile ulichokifikiri, ukakitafakari, ukakichagua, ukakifanyia uamuzi.
Because the emotions take you from where you have thought, meditated, and taken action.
Tumeambiwa asubuhi ya leo hata umaskini kumbe ni fikra.
Because this morning we are even told even poverty begins from our minds.
Biblia katika Mithali 23 mstari wa 7.
The Bible in the book of Proverbs 27
anasema awazavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo.
Says as a man thinketh so is he.
Yes. Anafikiria ndivyo tafsiri.
As a man thinketh so is he.
That's how he is. Manake,
ndio ilivyo.
Unafanania fikra zako.
And so you are who you think.
Kwa hiyo ukiwaza wewe ni maskini.
So if you think you are poor,
udhihirisho ni kwamba utaishi kama
then
maskini.
The manifestation is that you'll be poor forever.
Bwana Yesu asifiwe.
Praise the Lord.
Kuna mtu ananielewa hapo?
Is someone understanding me?
Kwa hiyo tunapozungumza swala la moyo,
when we're talking about the heart issues,
we are talking of the inner man.
Tunazungumzia mtu wa ndani.
We are talking of the decision center.
Tunazungumzia kile kituo cha maamuzi.
We are talking of the will.
Tunazungumzia utashi.
And the intention.
Na dhamira.
Okay?
Sawa?
So our first topic.
Kwa hiyo Mada yetu ya kwanza,
we are going to see a heart as the seat of a governance.
Tutaona moyo kama kiti cha serikali ama cha maamuzi.
Utawala.
Cha utawala, sawa.
Okay.
Moyo kama kiti cha utawala. Ndiyo mada yetu ndogo hapo ya kwanza.
Kama moyo ni kiti cha utawala.
If a heart is the seat of governance.
Ukweli ni kwamba mamlaka ina authority collapses when the heart is disordered.
Mamlaka huharibika pale ambapo moyo hauna utaratibu, haujapata utaratibu mzuri.
The way God created us.
Mungu alivyotuumba,
he set everything in order.
Aliweka kila kitu katika utaratibu.
Okay?
Sawa? Sawa?
They have started now, praying. Our primary scripture, it is Proverbs 4.
So andiko letu la msingi natoka kwenye kitabu cha Methali 4
and verse 23.
Mstari wa 23.
And the Bible says,
na Biblia inasema,
watch over your heart.
Chunga sana moyo wako.
With all diligence. For from it flow the springs of life.
Naomba uweke ya Kiswahili nisome kwa uhakika.
The Bible, it is assigning us what to do with our heart.
Biblia inatuagiza kile cha kufanya na mioyo yetu. Linda moyo wako kuliko yote ulindayo, maana ndiko zitokazo chemchemi za uzima.
And it also give us the reason why we should guard our heart.
Na inatupa pia sababu kwa nini tulinde moyo wetu.
In the other translation here it says watch.
Kwa maana tafsiri nyingine hapa inasema angalia, linda.
In other word, in other translation, it says keep.
Katika tafsiri nyingine inasema tunza.
And in other translation, it says guard.
Katika tafsiri nyingine inasema linda.
And the reason why we need to guard or to watch or to keep our heart.
Sababu kwa nini tunatakiwa kuchunga, kulinda ama kutunza mioyo yetu.
The Bible says it affects all of our being.
Inasema inaathiri.
What? It affects who you are.
Inaathiri wewe ni nani. Inaathari sana kuhusu wewe ni nani.
And we'll see what kind of things that will affect how we are. So that we keep on watch.
Na inaona jinsi ambavyo vile vitu vinavyotuzunguka ndio tuathiri na lazima tulinde.
The Bible says it is where flows the wellspring of life.
Inasema humo ndimo zitokako chemchem za uzima.
So the Hebrew word for heart.
Kwa hiyo neno la Kiebrania la moyo
is levi.
Ni levi,
which means our thought.
Ambayo inamaanisha akili, mawazo yetu.
By the way, you will hear much in this school.
Katika shule hii, kwa taarifa yako, utasikia zaidi.
Most of teachers quoting Hebrew and Greek.
Walimu wengi wananukuu maneno katika Kiebrania ama Kigiriki.
Because the Bible is written in two big major languages.
Kwa sababu Biblia imeandikwa katika lugha kuu mbili.
Hebrew and Greek.
Kiebrania na Kigiriki.
Especially the Old Testament is Hebrew.
Hasa agano la kale ni Kiebrania zaidi.
And in New Testament, the language which was used is Greek.
Kwenye agano jipya lugha iliyotumika ni Kigiriki.
I know there are some other languages that let us stick on these two.
Najua kuna lugha nyingine lakini hebu tujikite kwenye hizi mbili wapendwa.
So levi, which means it's heart.
Kwa hiyo levi ambayo inamaanisha moyo
includes our thought.
Inajumuisha mawazo yetu.
Our will.
Utashi wetu.
Our discernment.
Discernment,
uwezo wa kupambanua,
the ability to analyze, uwezo wa kupambanua,
and our affection,
na hisia zetu, upendo, hisia zetu.
Kwa hiyo tunaambiwa tulinde moyo kuliko kitu kingine chochote.
So we are told to watch our hearts than anything else.
Na Biblia inafananisha mtu ambaye halindi moyo wake.
And the Bible compares with someone who does not watch his heart.
Na mji ambao hauna ulinzi.
We compares it with a city with no protection.
Proverbs 25 verse 28.
Zaburi 25, Methali 25 mstari wa 28.
Tuweke tafadhali.
Methali 25 28, asiye tawala roho yake ni mfano wa mji uliobomolewa usio na kuta.
Mji ambao umebomolewa ambao hauna kuta, maana yake ni nini kama kuna maadui?
The heart that is destroyed, what does it mean if there are enemies?
Ni rahisi kuuvamia.
It is easy to be attacked.
Kwa hiyo Biblia inafananisha moyo ambao hauna ulinzi.
So the Bible compares the heart that has no protection.
Kama mji ambao hauna kuta.
As a city which has no walls.
Kwa maneno mengine, mioyo yetu inatakiwa ijengewe kuta.
In other words, our hearts need to be built with walls.
Na ukuta kazi yake ni kuhifadhi kilicho ndani ya ukuta.
The major role of the walls is to protect what is inside the walls.
Ili kwamba kile ambacho hakitakiwi kuwa ndani ya kuta.
So that whatever is not needed inside the walls, not to penetrate, not to get in, and the one which is good is in the walls should not come out.
Sawa?
Mm.
Sasa Biblia inauliza swali.
So the Bible asks a question.
Katika ile Yeremia 17 mstari wa 9 na 10.
Jeremiah 17, 9 to 10.
Inasema, the heart is more deceitful than all else.
Moyo ni mdanganifu kuliko chochote.
And is desperately sick.
Na moyo unaugua.
Kwa hiyo moja ya madhara ya moyo ambao hauna ulinzi.
So one of the risk of the heart that is not protected
ni magonjwa.
Is diseases.
Na kwa sababu Adam hakulinda moyo wake.
And because Adam did not protect his heart,
alisababisha moyo wake ukapata majeraha.
His heart was attacked.
Wounded.
Was wounded.
Na kwa kuwa sisi tumerithi kutoka kwa Adam.
And because we inherited from Adam.
Ni pamoja na hayo majeraha.
We also inherited the wounds.
Ndio maana Kristo alipokuja.
That's why when Jesus came.
Alisema.
He said.
Roho wa Bwana yuko juu yangu.
The Spirit of the Lord is over me.
Naye amenituma kuhubiri habari njema.
And he has sent me to preach the good news.
Kwa nani?
To who? To who?
Habari njema, Yesu amekuja kuzihubiri kwa kina nani?
Good news preaching to who?
Hakuja kuhubiri.
He did not come to preach.
Hakuja kuhubiri kwa waliovunjika moyo.
To the broken hearted.
Amekuja kuganga waliovunjika moyo. Nazungumza kwa habari njema alizokuja kuhubiri.
He came for good news to help those who are wounded already.
He came to preach good news.
Alikuja kuhubiri habari njema,
but to bind the wounded heart.
Na kuponya mioyo iliyojeruhiwa.
What was the good news meant for whom? The good news was meant to be.
Injili ilikusudiwa kwa watu gani?
Eh? Kwa nani?
Kwa nani?
Asubuhi tumefundishwa kuhusu nini? Roho ya nini? Kuvuja roho ya nini?
In the morning we learned about poverty, breaking the spirit.
Swali.
Can I ask a question?
Habari njema kwa maskini ni zipi?
Good news to poverty, poor, what is that? To be rich.
Habari njema kwa maskini,
good
maana
news
yake
to poor is
ni kuondokana na umaskini wake.
Is to become rich, in other words, you know.
Si ni kweli?
Is it that true?
Au naongopa?
Am I lying?
Ni habari njema.
Yeah, that's good news for poor.
Kwa maneno mengine,
in other words,
kutokutii kwa Adam.
Adam's disobedience.
Kwa sababu alisikia chanzo kingine.
Because he heard from another source.
Na akaamini.
And believed.
Ilituletea ugonjwa wa umaskini.
It brought us a poverty disease.
Lakini kwa kuwa Mungu ni mwema.
And because God is good.
Ametutumia Daktari Yesu.
He sent us Dr. Jesus.
Ili aweze kutuponya na huo ugonjwa.
So that he can heal us against the diseases.
Na amezungumza vizuri sana mwalimu asubuhi kwa habari ya roho ya umaskini.
And the morning teacher about poverty spoke very well here.
Sisi kama wana wa Mungu.
That us as children of God.
Tulioaminiwa na Mungu tutawale kwa niaba yake.
That entrusted with God for dominion.
Ametukabidhi kila kitu.
He has given us everything.
Kwa bahati mbaya wanaoongoza kuishi kama hawana kitu.
Unfortunately, those who are living as if they have nothing.
Ni wale wanaokiri kwamba wanamjua Mungu.
Are those who confess that they know God?
Naomba niulize swali, tuwe wa kweli.
Can I ask a question? Be honest.
Hii ada tumeilipa kirahisi tu.
January school fees. Did we? This one.
Yes.
This school fees here for these classes. Did we pay easily?
Just like. Mepambana.
Oh, it was a war. Was it a fight or very simple? Just be honest.
Kwa nini tumepambana sisi wana wa Mungu?
Why do we have to fight while we are children of God?
Watawala.
We are the rulers.
Inawezekana nyumbani umeacha mgogoro.
Maybe at home you and your wife things are not okay.
Kwa sababu umelazimika kuuza kitu ambacho ulikuwa hupaswi kuuza.
Because you had to sell a property for you to pay for this school fees.
Lakini haipaswi kuwa hivyo.
It's not supposed to be that way, guys.
Ndio maana kitu kingine hicho kuja kukifanya anasema alikuja kuganga waliovunjika moyo.
That's why he said one of the things he came to do is to bind the heartbroken.
Ukisha kuwa maskini kinachofuata lazima uvunjike moyo.
When you are poor, the next step is to be broken your heart.
Yes, your heart will be broken.
Ndiyo, moyo wako utavunjika.
Kuna mambo unayotaka kuyafanya.
Because there are things that you want to do.
Unajikuta huwezi kuyafanya.
But you cannot do them.
Kwa hiyo utaumia.
So you find yourself in
unaishia,
pain.
Unaishia, ah.
You end up,
Laiti.
I wish.
Ningeweza.
I could.
Ningekuwa.
I could.
Ningefanya.
I could.
Unaona kwa nini tunatakiwa kulinda mioyo yetu.
You see, why are we supposed to watch our hearts, to guide our hearts?
Matthew,
Matayo 12:34.
Anasema, kwa maana, the mouth speak out what that is fills the heart.
Matayo 12:34 inasema, tokea pili ya Kiswahili tusome vizuri.
Mtu huwa anasema kilichojaza moyo wake.
Mtu husema, the man speaks what is in his heart.
Kumbuka tulisema kwamba, moyo ni kama kituo cha mawazo.
We say
na maamuzi.
The heart is a center for decisions and thoughts.
Kwa hiyo ukitaka kumjua mtu anafananaje.
So if you want to know how does a person look like,
mruhusu aseme.
Allow him to speak. Allow them to speak.
Atazungumza kilichoko ndani yake.
Atazungumza, he will speak what is in heart because kinywa cha mtu yanena ujazayo moyo wake.
Hata kama akijifanya.
Even if he will pretend
kwamba ni mpole.
That he is very gentle maybe.
Ukitaka kujua ni mpole ama sio mpole.
If you want to know that person is gentle or not,
nenda mkanyage.
Go and step on him.
Kwa vyovyote vile.
At any cost.
Lazima atasema.
They will speak.
Ni mtu mmoja tu anamshangaa.
It's only one person that I am so much
astonished. Mimi binafsi ukinikanyaga.
Personally, if you step on me,
umenikanyaga bwana.
Yeah. What did he do? Come on, why you step on me?
It's me.
Ni mimi.
Lakini mke wangu.
But my wife.
Nikimkanyaga, kwa mfano nikimkanyaga.
Let's say,
kwa bahati mbaya.
Unfortunately.
Sasa mimi sijali amenikanyaga kwa bahati mbaya au amemaliza.
For me, I don't care whether it's by mistake or she intended.
Atakatavumilia.
She will tolerate for some times.
Alafu atafanya.
And then she'll tell me.
Umenikanyaga.
You have stepped on me.
Hiyo inakuonyesha nini?
That tells you what?
Na
the heart.
Inakuonyesha nini kwenye huo moyo?
And what does it tell you in your heart?
Kati ya moyo wangu
between, na wakwake. Between my heart and his
ni
her heart.
Uko salama.
Which one is secured?
Wajensi, ndio?
Has.
Unafikiri kwa nini napiga kelele nimekanyagwa?
Why do you think I'll have to shout, hey, don't step on me?
Unafikiri kwa nini?
Why?
Eh?
Because the heart has been injured.
Maana yake kuna majeraha.
It means there are wounds.
Sitaki yaendelee kutoneshwa.
I don't want them to be wounded anymore.
Naogopa kutoneshwa.
I am afraid of it.
Ndio maana nakwambia mtu akisema.
So when a person speaks,
utamjua ana nini humo ndani.
You know what is in their hearts.
Uongo kweli?
Is it true or not?
Hata kwenye umaskini na utajiri pia.
Even in poverty and wealth.
Mtu akiwa hana kitu.
So if a person has nothing,
ni mpole kweli kweli.
Normally they are so gentle.
Ni mtiifu kweli kweli.
So obedient. If a person is poor,
ukitaka kumjua vizuri.
If you want to know that person, their characters, the true characters.
Mpe hela.
Give them money.
Itafunua moyo wake.
It will open all his heart.
shopping atakayofanya.
The way he will shop that weekend, you will know this person. Now he will dress.
Maneno atakayosema.
The words that will be flowing out of his mouth.
Lazima yatakuonyesha alivyo.
It will show you how is that person.
Ndio maana tulisema a heart is the seat of a governance.
Ndio maana tulisema moyo ni kiti cha utawala.
Okay?
Sawa?
Tulikuwa tunaangalia kwa Kiebrania moyo ni nini, levi.
So we were looking at Hebrew, what does heart means, which is levi.
Hebu tuangalie kwa Kiyunani.
Let's see in Greek, what does heart mean.
Kwa Kiyunani, in Greek it is kardia.
Kwa Kiyunani au Kigiriki ni kardia.
So the doctor is here, is doing like this. He's accepting what I'm saying.
There's a doctor here shaking like, wow, this. There you are.
By the way, if you don't feel okay, we have a medical doctor here, Dr. Brenda.
Kwa kweli, kama ujisikii vizuri kama mimi na mafua kidogo yanapambana na mimi, tuna daktari pale muone tu atakusaidia.
And I think that's where cardiology comes from.
Nadhani hapa neno lile cardiology ndio linapotokea hapa kwenye cardio.
Masuala yanayodeal na moyo.
The issue of cardios, the issue of heart.
And it means the following.
Na kwa Kiyunani inamaanisha yafuatayo.
It is the center of a thought.
Ni kituo cha mawazo.
It's a moral seat.
Ni kiti cha maadili.
And it's the source of action.
Na ni chanzo cha matendo.
Kama nilivyotoa mfano mtu
akinikanyaga. As I gave an example that if you step someone.
But when Jesus used this word.
Lakini yes, when Yesu alipotumia hilo neno.
He ties authority to the inner content.
Aliweka pamoja mamlaka na muktadha wa ndani.
And this. Yale matatu. Oh, okay. Center of thought.
Kituo cha mawazo.
Moral seat.
Kiti cha maadili.
And source of action.
Chanzo cha matendo.
And speech reveal the internal order.
Na matamshi, matamko yanadhihirisha utaratibu wa ndani.
If you are disoriented.
Kama ujawekwa vizuri huko katika utaratibu mzuri.
Your speech will reveal it.
Maneno yako tu wala hatuhitaji kutumia nguvu. Tutakufahamu tu.
So the way you speak.
Namna unavozungumza.
It will reveal.
Ukitema nyongo tutajua tu kwamba hapa kuna shughuli pevu. Kwa sababu kichoko ndani tutakiona.
Sindio?
Is that right?
Kwa hiyo kama kumejaa manunguniko huko.
If they are full of murmurings, complainings.
Wewe zungumza tu utaeleweka.
Just talk, people will know that you are a complainer.
Kama hauna usalama ndani.
If there's no security inside.
Utaeleweka.
Everybody will know, oh, something is wrong.
Kwa mfano.
For example,
hata hapa darasani tulivyo,
even within here in this class,
unaweza ukaelekezwa na viongozi,
you can be directed by the leaders,
akwambia nenda kakae pale,
and tell you, can you please sit at the back?
Unaambia mistake.
You say, no, why me?
Mimi nakaa hapa.
Why me? I want to sit in the front.
Na unajua ni kiongozi.
And you know this one is a leader.
Na unajua yuko hapo kwa ajili ya kazi hiyo.
And you know this is his job.
Na haijalishi wewe ni askofu, ni
mchungaji. And it doesn't matter, you are a pastor, you are a bishop, you are a teacher.
Kwa sababu huwa tunajisahau, tunakuja na vyeo vyetu kila mahali.
Because most of the time we forget, we walk with our positions.
Title.
Titles.
Kwamba makanisani tumezoea
kuenziwa. We have been obeyed, respected in churches.
Kwa hiyo tunatarajia kila mtu atatupeleka hivyo.
So we expect everybody will be respecting us like that.
Hapo unaingia hapa.
So you come with your title here.
Unakutana na mtu hata ana cheo cha ushemasi kanisani
kwako. You meet with someone, he's not even a deacon, he's not even an usher, just a person.
Anakuambia samahani naomba ukakae pale.
He tells you, please, can you sit here?
Hapo pananitosha.
Said, no, here.
Hujui kwa nini amekuambia hivyo.
You don't know why that person said that.
Huenda kuna namna ambavyo tumepanga ili tuweze kuhudumiana vizuri.
Maybe there's a way we have placed things in good order.
Sasa naomba nikuulize.
So let me ask you something.
Mtu wa namna hiyo, matendo yake ya namna hiyo yanakuashiria nini?
Such person, what does he tell you?
Moyo. Moyo.
Heart.
Maanake una nini? Una mambo.
Means there's a lot in your heart.
Na wakati mwingine, tupeane neema kama alivyosema baba.
Sometimes let's give each other grace as our dad said here.
Kwa sababu?
Because
kama mtu anavyowaza ndivyo alivyo.
As a man thinks, so is he.
Lakini pia tunaadapti makuzi ya
But also we adapt parenting.
Kuna mwingine nyumbani kwa wamezoea kufokewa.
Some of you in your home, you are used to be told in a command way.
Yes.
You have been commanded all the time.
Kwa hiyo umejifunza kuwasiliana ndio kwa jinsi hiyo.
So in your mind, for someone to give you instruction, they have to command you.
Kama huko ndani hakutatengenezwa kukakaa vizuri.
So if something is not made in the inner person,
hiyo disk ikafutwa ikajazwa fikra mpya na namna watu wanavyohusiana.
If that disk is not deleted and being filled a new one with a good way of communication,
unajikuta unakuwa mgumu kupata mawasi, yani kuweza kuwa na uhusiano na watu.
So all the time your communications channels and everything will be not okay.
So scripture never treats the heart as emotional storage.
Kwa hiyo maandiko hayaufanyi moyo kama sehemu ya kutunza hisia, hayauelezei moyo.
But it treats it as the control room.
Lakini maandiko yanauelezea moyo kama chumba cha udhibiti.
Okay, the scripture which we have just read.
Sawa, hiyo maandiko ambayo tumeshasoma muda si mrefu
ya kulinda moyo.
About guiding or watching your heart.
When this scripture was said to the first listener, the Hebrew.
Maandiko yalivyokuwa yanasemwa kwa wale wasikilizaji wa kwanza ambao ni Waebrania.
How did they understood it?
Walielewa vipi?
They understood that the heart is the command center of life.
Walielewa kwamba moyo ni kituo cha amri za maisha.
So they saw disorder in the heart as a threat to a family.
Waliona kukosa utaratibu katika moyo ni hatarishi kwenye familia.
In the city.
Kwenye miji.
And in the nation.
Na katika taifa.
They also understood that.
Na pia walielewa kwamba.
Leaders guarded the heart before guarding their borders.
Viongozi waliongoza mioyo kabla ya kutoa amri zao.
But in nowadays.
Lakini siku hizi,
we guard our borders,
tunaongoza mioyo yetu,
tunalinda
heart, we guard the heart?
No, border.
Tunalinda mipaka yetu,
before we guard our heart,
kabla ya kulinda mioyo yetu.
Kwa mfano,
for example,
una jirani yako,
you have your neighbor,
mwekeana mpaka,
you have your borders,
ukakuta amesogeza,
and you find him has sogezed the border. Yeah, he has exceeded the limit.
Utafanyaje?
What do you do?
Nataka tuwe wa kweli tu.
Utamchekea tu jirani yeye, Mungu akubariki.
Namna unavyoweza kulinda mipaka yako kabla ya
kulinda moyo wako. How you can protect your borders before you watch or guide your hearts? What do you do to that neighbor? Smile.
Remember a heart is a center for decision.
Kumbuka moyo ni kituo cha maamuzi.
And the center of action.
Na kituo cha matendo.
How are you going to act toward this?
Sasa katika hali hiyo wewe utafanyaje ndugu zangu mpaka umeshasogezwa? Aha.
Eleza.
So what you'll do, you'll make sure you remove back everything that's supposed to be. And if he's a civilized person, you'll call him, hey, come on, neighbor, this is not what you should do. Let me give a vivid example.
Kwa upande wangu.
On my side.
Tulikuwa tunajenga fence eneo hili.
We are building a fence in this area.
Yako mawe, ziko beacon.
There are beacons.
Sasa nilipo anza kuchimba kuweka huo hiyo fence.
So when I started building a fence,
akaja jirani yangu.
A neighbor came.
Akapiga kelele.
And shouted.
Akasema nimesogeza mpaka.
And he said I've extended the limit.
Na beacon zipo.
And the beacons are there.
Nikaelewa moja kwa moja kwa sababu alivyokuja.
The way he came,
nikajua ni mtu wa shari.
I knew this is an enemy.
Chakwanza alishaenda mpaka serikali za mitaa.
He went to the local government already.
Na serikali wa mitaa akaja.
And the local government authorities came.
Nikamwambia na kuomba mkija chakwanza.
And I told them the first thing when you come,
yeye aje na ramani yake.
He should come with their map.
Na mimi nije na ramani yangu.
And I'll come with my map.
Maana zile beacon hazitaongopa.
Because the beacons never lie.
Nikikuta hamna hivyo vitu.
If I find there's nothing like that,
sina sababu ya kuzungumza kwa sababu tutabishana.
There's nothing to talk.
Akaja,
came,
hazionyeshi vizuri, ni zile za kuchoreana hivi.
The maps. The maps are not very clear.
Nikamuuliza swali.
And I asked the question.
Wewe kwa maoni yako,
in your opinion,
ni wapi unafikiri mpaka sahihi ni upi?
Where is exactly the limit? Where is exactly the border?
Where do you want to put the mark?
Unataka kuweka wapi mstari mpaka?
It was supposed to be here.
Ilikuwa inatakiwa kuwa hapa.
And then he said, it is here.
Na akasema, iko here. Hapa.
Here.
Hapa.
Not 1 meter.
Sio mita moja.
Five.
Mita tano.
Sebe,
And I said, okay.
Okay.
Rawa.
Ni hapa.
Here.
Nikamwambia fundi.
I told my fundi.
Weka hapa.
Put it here.
It is there. I'm not just creating story. It
I'm not
there.
Creating story. It's a reality story.
It is here in this company.
It exists. It's there.
What happened?
Nini kilitokea?
The guy was speechless.
The guy, au jamaa alikosa lugha, akakosa cha kuongea.
And I went.
Na mimi nikaondoka.
Why did I choose to do that?
Kwa nini nilichagua kufanya hivyo?
Moving it from here.
Kutogeza hapa.
To here.
Paka hapa.
I just moved the wall.
Nilisogeza ukuta.
Not the beacon.
Sio beacon.
The beacon is still there.
Beacon bado iko pale. Si mmeelewa nye?
Kuna mtu ameipata hiyo point?
Did you get the point?
Huhitaji kutoa mapovu mnabishana mpaka
unasikia. You don't need to shout until you are angry. You may even end up fighting and you are a man of God. You exchange blocks.
No, it's there.
Na iko pale.
Leaders guard their heart before guiding their borders.
Viongozi wanalinda mioyo yao kabla ya kulinda mipaka yao.
What I was guarding, it is my heart.
Nilichukua nalinda mimi ni moyo wangu.
Because I know what he's fishing.
Kwa sababu najua anachokitaka kukivuna ni nini.
The other thing these Jewish people learn when they heard this message.
Kitu kingine ambacho hawa wa Yunani walikisipata walivyojifunza huu ujumbe.
Kings fell when hearts shifted. Before policies failed.
Waligundua kwamba hao wafalme walipata walitambua kwamba mioyo yao ilihamishwa kabla ya sera kuanguka.
Yani mioyo ikishahamishwa.
So when the hearts are shifted,
hao wafalme wanaanguka.
So the kings fail.
Kabla hata sera haijashindwa.
Even before the police fail.
Na naogopa kwenda huko.
And I'm very much afraid to go there.
Lakini kinachoendelea.
But what's going on, please don't go there, Pastor. We want to pray for you. We still love you. Lakini kabla sijaenda huko, lakini kinachoendelea
katika utawala wetu,
in our country,
ni kwamba wanaotuongoza,
the one who are leading,
mioyo yao ishahama,
their hearts have shifted already,
hata kabla sera walizozitunga,
even before the policies they made,
hazijashindwa,
had failed.
Huo ni ukweli usiopingika.
That is naked fact.
Hivyo ndivyo wenzetu walivyojifunza.
That's how our sasa, fellows learned. How many minutes do I have to finish?
They don't know.
How are you? Tunaendelea mpaka saa 12. Bado dakika 12, 12 minutes to time. Eh?
Amen.
Hadi saa 12? Hii mioyo hapana hii. Inakubali kila kitu.
Kwa maneno mengine ni
so,
kwamba
in other words,
how wazee wa Kiyahudi,
these ancients,
wasingewapa viongozi wa namna hii uongozi.
If they had not given the opportunity for such leaders,
ambao mioyo yao imeshahama,
whose hearts have shifted.
Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba,
so in short,
tunapaswa kulinda mioyo yetu.
We are supposed to watch or to guide our hearts.
And the lesson we can learn from this is this.
Na somo tunaweza kupata hapa ni hili.
Internal disorder.
Utaratibu wa ndani
precedes public collapse.
What can I say in good Swahili here? Utaratibu mbaya wa ndani ndio taswira ya anguko la umma.
Yaani kwa maneno mengine,
so in other words,
Kuna namna ambavyo tumetengenezwa tufuate utaratibu kuanzia ndani yetu.
There is a way we have been made to follow orders from the internal, from
kwa
inner.
Kwa hiyo kabla anguko la kwenye umma halijatokea.
So before the public collapse,
inaanza na utaratibu kuvurugika humu ndani.
It begins with internal disorder inside us.
Kuna mtu amenielewa?
Someone has understood me?
Iwe ni kwenye ndoa.
Whether be it in marriage,
iwe ni kwenye familia,
be it in family,
iwe ni kwenye makundi tunayoyaongoza,
be it in the communities that we are leading,
ukundani kukisha vurugika.
If there is internal disorder,
lazima na kwenye umma kutaharibika.
It will precede to public collapse.
Now the other thing is gift can operate without a purity.
Na kingine ni kwamba karama inaweza kufanya kazi bila utakatifu.
That's what we are learning.
Ndicho tunachojifunza.
But
lakini
authority
mamlaka
cannot
haziwezi.
It will not operate without purity.
Hatitaweza kuongoza kufanya kazi bila ukamilifu.
And the spiritual reality out of this is
na ukweli wa kiroho katika hili ni kwamba
power flows through alignment.
Nguvu hufanya kazi kutokana na muunganiko.
But
lakini
authority flows through obedience.
Mamlaka hufanya kazi kupitia utii.
Okay?
Sawa?
Unakumbuka Mungu alisema na muumba mtu kwa namna gani?
You remember what God said, I create a man by? Oh, they want us to repeat this.
Oh, okay.
Turudie.
Gifts. Yeah, gifts can operate
without
purity.
Vipaji ama karama zinaweza zikafanya kazi bila utakatifu.
But not authority.
Lakini sio mamlaka.
Okay?
Sawa?
Tumeelewana hapo?
Understood?
Ndio maana watu wana vipawa na bahati mbaya sana.
That's why people have gifts and very unfortunately,
huwa tunaangalia vipawa vya watu.
We look unto gifts
bila kuangalia tabia ya hawa watu.
Bila without checking their character.
Ndio unaweza kusikia mtu amefanya miujiza mingi tu.
You can hear people have performed the miracles.
Alafu hapo pembeni unasikia vituko alivyofanya unashangaa imekuaje.
But you hear about their characters, you're like, my goodness, is this the person that performed the miracles?
Na hili jambo linasumbua watu, wanashindwa kuelewa.
And these people do not understand how can this happen.
Na hata ukitaka kumsaidia nakwambia Bwana usimguse mpaka mafuta wa Bwana.
And if you want help them, they will tell you, please touch not the anointed.
Usimguse huyo
aliyemuita. Touch not the anointed. Hallelujah.
Huyo aliyemuita atashughulika naye.
The one who called him will deal with him raba sana.
Hapana, lazima
tuambie. No. We need to tell you.
Hiyo sio tabia ya Kristo.
That's not a Christianity character.
Usidanganywe na miujiza kutoka.
Do not be deceived by miracles, mere miracles.
Sawa eh?
All right?
Sasa kilichotokea kwa Adam ni nini?
So what happened to Adam?
Alipoteza character.
He lost his character.
Lakini karama alikuwa nayo.
But he had his gift.
Sindi aliita majina kila kitu tunachoita leo.
He named everything that we have today, animals, whatever. He named them.
Alianguka na bado akaendelea kufanya mambo miaka 1000.
So Adam actually it collapsed, failed, but he continued to operate. The gift can operate.
Lakini sio mamlaka.
But not the authority.
Unakumbuka wana wa Sekewa?
You remember the children of Sekewa?
Walioenda kuhudumu bila mamlaka.
Who went to minister without authority?
Kwa sababu alishindwa kuhama tu kwenda na majira ya mapya.
Did he not even move shift with the new season?
Wakatumia uzoefu wa zamani.
What happened? They used the past experience.
Sasa yale mapepo yalivyoangalia.
So when the demons checked at them,
wakajua hawa hawana mamlaka.
They knew these ones, they don't have authority.
Kwa sababu mamlaka ina kanuni yake.
Because the authority has principles.
Kwa jina la Yesu anahubiriwa na Paulo, toka.
In the name of Jesus who is being preached by Paul, come out.
Wakamuliza sawa, Yesu tunamjua.
They said yes, we know Jesus.
Rank yake tunaijua.
We know everything about Jesus.
Ana mamlaka yote mbinguni na duniani.
He has authority in heaven and on earth.
Paulo tunamjua.
We know Paul.
Ametumwa na Kristo.
Sent by Christ.
Anayo mamlaka ya Kristo.
He has Christ's authority.
Haya, na ninyi?
And you, where is authority?
Mamlaka yenu iko wapi?
What is the source of your authority?
Sasa na kwa sababu hawakuwa nayo.
Because they